kuva hano kugera ku mpande iri haruguru
aha mwirembe
aha no mwirembe akaburi konse kugera hari haruguru kugenda kugira ku kiraro kiri hariya ni muwanje urabona aka kaburi ko kameze va hano nkije mu ishyamba zenguruko aho hose ubona hadahinze kugenda kugira ku muhanda ruguru nta muntu umwe ngabana nawe nta muntu umwe ngabana
turi mwirimbira ishinguyemo impunzi z'abanyekongo ku musozi wa Gihembe mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda n'agahinda kenshi umusaza Leonidas Ndabakize aratambagiza radio ijwi rya Amerika yereka havuga ko hahoze ari mu masambu ye mbere y'uko hahinduka inkambi y'impunzi z'abanyekongo abari bahafite ubutaka bakavuga ko leta y'u Rwanda yari yabizeje ko igihe cyose iyi nkambi yazaba itakiriho bazasubirana ubutaka bwabo
impamvu ubona turimo kurana ubu butaka ha dufite dutuye turahagana kuva bari bahatwatse bavuga ko hari inkambi none inkambi ikaba isezerewe igiye njye ndifuza yuko ku butaka bwanjye babungaruze baba batabungaruze icyo baba bagiye kuhakorera kindi nibo bakizi ari ibikorwa remezo tuzahuriraho ariko nimbura tukabona iki inguranwa y'ubwo butaka muri make nk'abasaba ubuyobozi inzego zose zibaho
umusaza Ndabakize akavuga ko imyaka 27 ishize yamusigiye ubukene
naho mbye byinshi cyane ubundi umukene ntacyo nimariye isambu yanjye yose hari ndi mu nkambi ubaho ndi ni umuntu wampaye akabanza mpagamyemo gafite metero 3 kuri 4 naho mba kandi hano mu nkambi mpafite isambu igaragara abaturage barabizi yewe na leta ubwayo nta bundi butaka nari mfite uretse ubwo hano ku nkambi ubwo rero muturenganuye buri muntu wese yagira umutima muzima mutaduhohoteye
Sindabakize gusa ugaruka ku bihombo yatewe no kwamburwa ubutaka bwe bugatuzwa nk'impunzi z'abanyekongo na cyane ko ikibazo gihuriraho n'indi miryango isaga 300 bwana Jean Marie Vianney Nkundabera n'abagahinda rikose
byadumbije ibintu byinshi cyane kuva mu mwaka w'1994 kugeza uyu munsi hashize imyaka 2794 kugeza uyu munsi muri iyo myaka 2007 abana bacu kwiga ntibize abaturage ubukene bwarabafashe nta kintu base kandi ubutaka bwinshi bari bafite bwo guhingamo bwari burahangaye inkambiri umuryango wanjye wose bafite ubutaka burenga hegitari 5
muri abasaba gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo harimo n'abari barayishakiye ibyangombwa igihe inkambi itari yakagutse abo barimo umusaza Silvestre Karebya
buri kibazo mfite ngewe iryo shyamba bambuza kurijyamo bambwira ngo ubutaka bwose buri hejuru y'umuhanda uburi mu nkambi ngo nuvuga ngo buratambamiwe ikindi ni uko njyewe kuri iryo shyamba mfite icyemezo cy'ubutaka cya burundu nahawe na leta
ubwo bagihawe ryari
niyo nkabasaba ngewe ko leta yandenganura ntabwo uburenganzira ku mutungo wanjye kuko bo bivugira ko udafite icyemezo cy'ubutaka ubutaka si ubwe ariko rero ngewe ndagifite
tuvugana na bwana Moses Kirenga umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gicumbi yatubwiye ko abaturage bishyuwe ingurane ku butaka bwabo
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu birimo minema birimo ikigo gishinzwe ubutaka n'akarere igihe cyonyicyo cyo murimo kuvuga bikurikije amategeko abigenga abaturage bahawe ingurane zihwanye n'ibyo bari bafite hanyuma ubutaka barabutanga
ingurane mu mafaranga
ingurane mu mafaranga
wababaza kucyo bazakurikizaho nibatabona ubutaka bavuga ko ari ubwabo bamwe bakavuga ko ikihutirwa bazagana inkiko
twagana inkiko ariko byashobora kugenda
inkambi yahavuye nibadusubize ubutaka bwacu ntabwo ari ngombwa ko turije perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngo tujye mu nkiko tujye kuburana kandi ubwendera ko umuturage ari kwisonga ntabwo ari ngombwa ko tujye kuburana mu nkiko
ubundi kujya mu nkiko byari byo nuvuga ngo abaturage bakwishyira hamwe bakariga leta noneho leta ikaba yaturenganura
naho ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bukabasaba ko babugana bakabona ibisobanuro ku byo batumva
ikibazo abaturage bagira no kubajya mu itangazamakuru batabanje kwegera ubuyobozi twabaha ibisobanuro bihagije kurusha ibyo gusobanuza mu itangazamakuru rero begereye ubuyobozi babasobanura ku byo badasobanukiwe bijyanye n'ibyo bitekereza by'ubutaka
ubu butaka batuye ku Gihembe babasaba gusubizwa baravuga ko imyaka 27 yihiritse barabwambuwe butuzwaho inkambi inkambi ya Gihembe y'impunzi z'abanyekongo yafunzwe mu minsi mike ishize yari hamaze imyaka 24 ni mu gihe na mbere kuva mu 1994 imyaka 3 mbere yuko abanyekongo bahaza habanje gutuzwa abandi banyarwanda bahungukaga baturutse mu mpande zitandukanye abaturage bakavuga ko icyo gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR byishyuwe gusa ibyangirijwe byari kuri ubwo butaka bigaragara ko inzego zishoboka abaturage bazandikiye ariko ntacyo byatanze urwego baheruka kwandikira mu bihe bya vuba ni mu mwaka w'2024 bandikiye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite basaba kurenganurwa. Ibaruwa ijwi rya Amerika rifiteho kopi yanditswe n'urwego rw'umuvunyi rwandikira akarere ka Gicumbi mu 2015 bwagasabaga kongera kwiga ku kibazo cy'ubutaka bwubatse inkambi ya Gihembe no gufata umwanzuro ugaragaza uko abari batunze ubwo butaka bahabwa ingurane cyangwa se bakabusubizwa igihe inkambi yabihavuye. Biboneka kwa akarere ka Gicumbi mu gusubiza kashingiye ku bindi byemezo byafashwe mu bihe bitandukanye bikanzura ko ubutaka bwashyizwe mu mutungo wa leta. Kasubije ko nta bubasha gafite bwo gufata icyemezo icyari cyo cyose kuri ubu butaka igihe cyose leta itigeze ibwegurira akarere. Kakavuga ko leta ari ifite umwanzuro wa nyuma na cyane ko ariyo nyiri umutungo. Inkambi ya Gihembe yayubatse kuri hegitari zigera kuri 38. Ejo bagira ubusajwi rya Amerika ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda.